kufukamiza nekumacha nsabire omutima gwo gwoli na gugume muli ekikuteganya kimale kuba manyi bika otyowera bebi manyi obalaba sabasinga okunyirira bo balaba bakulaza magula nga bakulaga byesirina nsuubiza we ndiba nzikoze senjagana maziga go nga kaze manya ebiroto byolibanga manyi nti omwoyo gulisigala gukulwanira ne bwe ndiba ensinyisibula gulisigala gukulwanira manyi nti omwoyo gulisigala gukulwanira ne bwe ndiba ensinyisibula gulisigala gukulwanira manyi nti omwoyo gulisigala gukulwanira ne bwe ndiba ensinyisibula gulisigala gukulwanira. Yeah, kuno mukwano gwo nina kusasana oba nkusanyusa obe ngokyagana songa lwaki nyayana komenasulina sigwanidde omukwano gwo mungi bwopade kyendebuuza nzani nkulonze sani manyi nti omwoyo gulisigala gukulwanira ne bwe ndiba ensinyisibula gulisigala gukulwanira manyi nti omwoyo gulisigala gukulwanira ne bwe ndiba ensinyisibula gulisigala gukulwanira omutima gwo gwolina gugume buli ekikuteganya kimale omukwano gwo mungi gwompade kyenebuuza nzani kulonze sani.